Anton English, mental engagé. Yeah. Bon, bandeko nana mituna otuna, nangina tuna, nandenga mabete.
Nandenga mabete, faleka bangala loba. Nandenga mabete, boze la kasina loba. Faleka bangala zoba, bobula kingana za zoba. Yangona tike la kibino mwatana muno boko sala. Toba nananu wapi, gouverneur azana nuwapi. Yango avanya kanabiso toye azala kananu wapi. Mibeko bozo awa, yandenga basa. Banjimi Kavent, Batepe Baba Flevent, Tobuna na Mokate, Tobuna Pena Bamakelele, Boyo Kata Pash, Eglise Bar, Nene Moko, Namakele La Boye, Tokoma Maboma Teneni, Nanela Mabeta, Nakoru Kanena Eva, Nanela Mabeta, Motuna Zani Sasite, Boru Kisamate, Naturi Nanela Mabete. Bakonzi ya police, tosolo la neti mikolo. Nanenga mabete, mapinga basala kamusala bien. Bakula zanzela, naba police na butu. Nanenga mabete, bopie bango combien sur 10. Bazuzi ya Congo, bino pena tuna bino. Nanenga mabete, mbongo ya 100 jours et zonga. Bokanga na bino batu, mesuita ngone za flu. Nanenga mabete,
Donc, l'Iba le koufa penza! Tout le monde est silly si penda. Bye!